qualcuno o peño quelle anga malai ka a mungu wa mefi Wanapanda Wanashuka Na majibu ya maombi Wanapanda Na wanashuka
As you sing this song, I want you to trust in the Lord. Kuna upenyo kwenye anga Malaika wa Mungu wamefika Wanashuka na majibu ya maombi wanapanda Ebabosha na wanashuka na majibu yetu
Jemedari, hey! Utatuziwa mkatata nimekufungukia, wacha uinue mikono yako kwa Bwana. Inua mikono yako kwa Bwana, mwambie na kuamini.
Nani kama wewe?
Chemetari.
Chemetari.
Yeah. Sema yote yanakwisha tu.
Yote yanakwisha tu.
Ukinguruma.
Ukinguruma. Baba nguruma.
Oh, aye, 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 aye.
Aye.
Na majibu yetu.